ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Ikiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni Eric Bagira Ubusa basuhuza. Mu kiganiro cya none ijambo turarisangirira mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera gahana imbibe n'igihugu cya Uganda. By'umwihariko aha hari mu bice byakunze kugorwa no kubona ibikorwa remezo bihagije bigatuma abahatuye bambuka gusaba zimwe muri serivisi mu gihugu gituranye cya Uganda. Muri ibi bihe rero imibano y'ibihugu byombi icumbagira imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi yabaye mibi. Muri iki kiganiro murumva uko abatuye mu murenge wa Kagogo bagenderana n'abanya Uganda uko byahoze uko bihagaze ubu n'ibyifuzo ku bahatuye. Imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za 2017. Buri gihugu gishinja ikindi ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Muri iki kiganiro twari bugire n'uruhande rw'abanya Uganda tukumva uko babona iyi migenderanire ariko ntitwabashije kubabona. Nakwibutsa ko ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 2024 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yategetse ko abari basanzwe bambuka imipaka bajya gusaba serivisi babihagarika yanga ko bahura n'ingaruka mbi. Reka dutangire mbumvisha uko yabivuze yari mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Abatuye ku mipaka rero hari ikintu kimaze iminsi numva mudufashe ariko cyane cyane inzego ziri hano z'ubuyobozi yize kubabwira ushaka kongera kubyumva kubera ko tuta nta mashuri ari ku mupaka ugenda kilometero 5-7 kujya ku ishuri mu gihugu cyawe cyangwa mu karere utuyemo ariko utuye hafi n'umupaka wa kwambuka ukajya ku ishuri ugiye ibirometero 3 aho kugenda 5 cyangwa kwivuza. Hari abana bambwiye ngo abana basiga amashuri bakambuka imipaka ngo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima kwivuza cyangwa ibintu bitandukanye. Abana batuba amashuri ya primaire ndetse bamwe bagafatwa banyuze inzira zimwe zinyurwamo n'abanyuze inzira zitari zo nyine. Hari abajya hambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu Rwanda cyangwa amayoga za waragi n'ibindi. Ndabibwira mwebwe wenda ntibihari byinshi hano ariko ndabibwira kugira ngo aho biri babyumve n'abari ku mipaka baranyumva. Ibyo ntabwo ari byo. Nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu Rwanda. Ari mu by'ubuzima, ari mu mashuri, ari mu ntibikwiye rero ababyeyi muhana abana banyu ariko nabo bantu ubwo nabo baranyumva ariko icyo nasoreza kuri cyo ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri kimwe baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo. Iyo ni inshingano ya mbere dufite kandi nk'uko nanabivuze aho bitari mujye mubitwishyuza tumenye impamvu bidahari warangaye ninde nidusanga nta warangaye kandi dusanga bihari ubwo tumenya ngo ikikwambutsa ni ikindi.
Tumaze kumva ibyo ijwi rya Amerika yagiye Kagogo kureba uko byifashe uyu muturage aratangira yereka ijwi rya Amerika aho ibihugu byombi bigabanira.
Aha ni mu Rwanda hari hagace gatoya ko mu Rwanda ariko igice cy'ikibaya kinini cy'urutoki cy'i Buganda.
Hano gutya muri ibi bice?
Muri ibi bice uri kubona yuko hano hari ikiyaga, iki kiyaga cy'i Buganda cyitwa Nyakayumbu. noneho hariya ni kiriya kigo ni kibugana nacu hari hariho primary na secondary
uravuga amashuri abanza n'ayisumbuye
eh hari ukubona rira bati rifite amabati y'icasi eh tore ni kindi kigo hano cyangwa gifite amabati atukura hano nacyo ni kindi kigo cha primary
naho ni mu Bugande service musabayo cyane nizihe
ba service dusabayo cyane mbese ubwo kubera yuko abashiki bacu bashingirwa yu bangombwa yuko natwe tubasura nkaho ari bashiki bacu na bene mama mbese ni ukugenderana cyane
aha kugenderana biracyemewe none
cyane rwose mbese turaha iyi nzu ni Buganda ndana
iyi ngiyi mu metero zingahe hafi ijana
ijana nazo ugeze aho
ubu muragenda mugasabana bisanzwe
cyane rwose ubona n'abantu bari guhora hari ibishimbo hari ahindi
ni ukuvuga ngo ushobora gusangamo abanyarwanda bagiye muri Uganda
cyane rwose mbese nko kuja nk'ahantu hepfo ntibisaba kuja ku mupaka kuko umupaka urakomeje kugeze mu irepfo ziriya ntufure hirya hirya
uravuga umupaka rusange wemewe
cyane
urahoze
muraho muraho
yego
twaza mu byuma retro kubaka
nge nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika BBC
oya Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika cyavuga ro
nuko rero twari turi kuganira na bagenzi banyu ku mibanire hano ambwiye ko n'ubu ngubu hano ni muri Uganda hano turi mu Rwanda mubanye mute mwebwe
twebwe nk'abaturage dutuye tuvuge nka kagogo ku giturage n'ikindi muri zigombora zanga duturanye nta kibazo ariko iyo umuntu arenze hano akagira hano igisoro baramufata bakamuca miliyoni ebyiri z'isente byaba atazibonye bakamukatira amezi 23
izo miliyoni baziguca kubera iki
kuko uba uri umunyarwanda iyo bafashe umuntu w'umunyarwanda baba ni nk'imari baba babonye mbese
ni nk'imari ushatse kuvuga ikimari ngo ni nk'imari
none se ko nta munyarwanda babona ngo batamukize sente bamufashe
byatangiye ryari ibyo ngibyo byo kubaca sente amafaranga
ariko muraho imyaka ibiri nita 2003
hanyuma hagataho birakomoka hehe mwebwe nk'abaturage ba musanzwe bajya bababwira impamvu
twebwe nta mpamvu batubwira iyo bafunze umuntu baravuga ngo umuntu aciye ngo bafashe umunyarwanda kubwo nta cyangombwa afite kubwanyuze ku mupaka ubwo yatanyuze ku mupaka rero byanga byakona baramufata kandi urabona duturanye twese baririrwa mu Rwanda tukaje iwabo ariko ibyo biza bitubabaza kuba nk'umuntu kuba duturanye nk'aha uwo umuganda akirirwe n'ahangaha kuko wagira muri za gisoro kari kubura duturanye uko mvuga ngo bafunze umuntu ngo bamuciye miliyoni zinizi urumva burya kibari kibazo
byigeze bikubaho se cyangwa
njye n'umuyobozi w'umudugudu ariko umuntu mfite umuntu abo batsindanga umuntu bari nazo yagira amahirwe akiruka akabasiga nabo bafunze ejo bari mfite umuhungu witwa Muhawe Gasiyane irangamuntu n'ubira cario yabuze no kwaje kwishikira
mu kahe kagari mu
murenge wa Kagogo
twagiye twumva ko abantu muturanye n'abanyayuganda mwajyaga mujya gusaba yo serivisi z'ubuvuzi zo kwiga ibyo birakomeje
n'ubu dufite abana bigayo hano ku mupaka bariga
baragenda bakiga bagataha nta kibazo
nta kibazo gihari ikibazo nico ngisho cha gisoro umuntu w'umunyarwanda ugezeyo ugeze gisoro rwo kuba ibintu iyo mpamvu imbere kwa ragenderanaga nta kibazo ariko kuno bya birindutse ugasanga bari gufata abanyarwanda bakanabafunga bakabaca nayo amande ugabuze bakamukatira imyaka 2 n'amezi 3
n'ukubera iki se abantu bajya kwiga Uganda n'ibikorwa remezo bidahagije ku rundi ruhande
ibyo byo kuza kwigira abana kuja kwiga hakurya y'igihugu akenshi ni amashuri gari kure ko twagize amahirwe hano umubyeyi wacu Kagame yatwubakiye hano turi kubaka hano bari kubaka ibyumba 4
nibwo mutangiye kubaka ubushize yari yavuze ngo aho ibikorwa biremezo bidahagije babishyireyo ariko abana bari kuguma barenga imipaka bajya kwigayo kuko ngo bashobora kugira ingaruka kuva yabivuga mwarakomeje ariko se hari ingaruka mugeze mugira nazo
nta ngaruka kwahuye nazo ariko nuko ubwo ngo tubona amashuri hafi abana bariga
naho ku kijyanye n'ubuvuzi byagendaga bite
ubuvuzi nabwo aho twegereje naho hatuberaga kure urabona mu gitarane nyuma y'umusozi ariko hano batukubakiye poste de santé hano mu mudugudu kwa dikanje no gutwa karombero
yatangiye gukora se
irakora
yatangiye gukora nka ryari
mu kwa 12
izindi serivisi mwabonaga yo uvuga ngo imibani baze kuba mibi mutakibona n'izi
gara duwembeje dufite nk'abana baje Uganda kuje gupakaza yaje gupakaza akaza akagura none nk'agasinda cyangwa se gutwenda two mu rugo ariko none kuvuga nta mwana w'umusore bavana ngo ajye kuje Uganda ajye gupakaza yo ngo agenda aziko ataragera yo cyangwa se ne bavuye Uganda kugira ngo arenge gisoro atazi kuko aragera mu rugo
nk'indwara zikomeye mwajyaga mujya kwivuza Uganda n'ivizihe
ni uburwayi bwa rwo bwose ariko malaria na kashe na kubye n'abagora kuza kubyarira yuko umugore n'abafashwe n'inda kujya mu rurenge y'ibirometro bitanu bine umugore ariko uda kibare kibazwe kuko amanda ngahariya ni kilometro kimwe kabarengiye kabarabyaye passe
hariya muri Uganda
akabyara hano rwose
kandi n'ubu muracyabikoresha kubera ko
n'ubu bashabikoresha abenshi baracyabikoresha ariko kubwo batwegereze ino poste de santé hano iratworohereza tu
ubwo ni poste de santé yahe
yakiringa
ariko
nakayunzi turayifite
ni byiza rero
cyane rwose tubonye amashuri tubonye ivuriro basoromba twakora ibiki nta bindi rwose ni ugushima Imana
hari ikindi wumva wakongeraho mu kiganiro dusangira ijambo
cyo nakongeraho icyambere twabonye amavuriro agara hano garatwegereye icyakabari tubonye abana kugira ngo abana baza barigira hano bugufi dufite n'amazi yari duhaye Kagame icyakane ikintu twakurikizaho n'icyo bita amashanyarazi amashanyarazi gare ntabwo gafite ntabwo gakomeye tu ukuntu kadakomeye n'abaturage bayikururiye ubu kuje gushaka ibyo twita agahunga ni ukuva hano tukagira mu kidaho
agahunga uravuga iki dusobanura abakurikira radio bibiliya berega mu kiganiro dusangira ijambo
agahunga turavuga ko ni umutsima w'ibigori
agahunga
nanga si igikoma c'ibigori none ni ukuva hano iyo dushaka kuje gushesha urabona mu kidaho aho baturutse ngirewe ariko ibirometero bwenda twabara nka bitanu ariko ngo tugize amahirwe bakatwongeramo amashanyarazi igihe umugore we afite nk'ibiro bitanu by'ibigori arajya gushesha nk'aha aza abantu bakora ikiva nk'igikoma
ndabona ni nacyo gihingwa mufite hano
ibigori rwose ubibona ni byiza ni kariki z'ubure
ni ukuvuga ngo rero mu yandi magambo murifuza umuriro w'amashanyarazi uhagije kugira ngo mutakomeza kujya muri Uganda
cyane rwose kuko reba urabona hari kukamera ari kukubwira hari icyuma cyanzika gahunga tubonye umuriro mwinshi akagira abaterankunga bakaza bagashyira izo mashini ntabwo twumva twaje yuga ariko ari kumara yiki impamvu ari aho badusumbye amashanyarazi tubonye amashanyarazi ashitse baza bakubakaho
urakoze rero ndagushimye nego mama
barame
muraho
ego
amakuru
ni meza
muraho nawe
ego
nge nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika twari tubasuye hano mu murenge wa Kagogo mubanye mute n'abanyayuganda muri ibi bice
bene wacu turaturanye
ngo muranashyingirana
turashyingirana abanyarwanda bari muno abanyarwanda bari muno ubwo abantu ba mabukwe batuye hagataha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza
bushobora kwira ugiye nko mu Bugande inshuro zingahe
nuko twabonye n'umugezi niyo twavoma ni isaha izi bwo ntekereje ko mabukwe wacu hano ararwaye ndanyaruka nkaje kumureba ngo nabo bakaza kudusura hano
ugira nyoko buko hariya mu Bugande
none si ba data buko bamwe ko ariyo bari batuye hano ubu harimo abatuye
niba mbumva neza muragenderana rero nta cyahaga
genderana hano ku mupaka ahabi ni gisoro
gisoro bigenda bite
gisoro iyo umunyarwanda agiye baramufataga
abamufata bamuziza ikisoro
yuko yagiye Buganda
bazanye ivuriro hafi ahangaha vubaha ariko mbere ngo mwajyaga mujya kwivuza Uganda waba warigeze kubyarira Uganda
bazanye hano ivuriro hano hino ariko twabyariraga mu Gitare batunanirwa bakatwohereza mu Ruhengeri
wowe ntabwo wajyaga uza kwivuriza Uganda mama
Uganda habaga igihe umuntu igihe agiyeyo ariko ubu ngubu umuntu asigaye araja tukivuriza ino akaba ariyo tunabyarira
kuko monotere y'umupaka
ntabwo rero
ngombwa iki
ubu muduturiye umupaka tutagiye kubitarira mu Gitare twaje hano ku mupaka kuko duturanye n'abaganda aba bari hano bubatse hano ni abaganda
tuvuge uvuye hano twicaye mu murenge wa Kagogo hafi na Uganda ujya kwivuriza Uganda no kujya mu Rwanda hafi ni
hafi ni hano ku mupaka ariko ushatse kwivuriza ku ivuriro ryacu tujaga mu Gitare mu murenge wa Kagogo
mubona byarabahombereje ikise kuba haravutse umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda
ubundi igihugu kugenderana n'ikindi byari byiza
mujya gukorera ya amafaranga
ni inshuro niyo tuyicaga ubu turarengana tugera hano tukwambuka baturakorera udufaranga tuze turaze abana niba ari utumondi bari gukura tuze turaze abana nuko
utumondi uravuga ibirayi
ugapfa kudayade ya hiti
kudayade uravuga gucinshuro
gucinshuro
kudayade urumva ko nangira uje mirwanyu nagiye ngerageza kurwumva
urarwumva niko kudayade
niwuhuje amahanga niwuhumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati imimembero wibaze nawe bambe ku mubano mbantu
Maracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ko imigenderanire y'u Rwanda na Uganda yahagaze mu karere ka Burera gakora kuri Uganda muracyari kumwe na RK bagira ubusa reka noneho dusubire ibyumba by'amashuri biri kubakwa
abasaza mura Ramze
kamera kamera
amakuru ndabona baje gukora urumufundisi Ramze yego amakuru
neza
yo ndo umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika hano muri kubaka iki
muri kubaka amashuri
nuvuga ngo abana banyu bigira gahehe
bakunda kujya kwigiza mu Rwanda
none rero ndabona muri kubaka amashuri bivuze iki kuri mwe
aya mashuri azigihe aje twari tuyakeneye kandi kuko nkuko kumbwiye abana bacu bajya kwiga hepfo y'u Rwanda kureba mu mashiringi urabona ni mu mupaka nta mutekano tuba twizeye isesuye igihe abana bacu bagiye hepfo kubagaruka ariko aho tuboneye amashuri turi kwiruhutsa rwose ni ibisubizo kuri twebwe
ndabona ntabwo muragera no kuri rento kuvuga ngo bigiraga Uganda no kuvuga ngo abadukurikiye barumva ko bakigirayo wenda bazigira hano mu Rwanda amashuri yose
ibyo nibyo dushaka ko abana bacu batakongera kurenga ipfingi cyane ziko kuba ku mipaka bitemewe bisaba kumanza kunyura ku madowani ariko igihe umwana y'infiltrate yakanyura izi nzira urumva ko nta mutekano uhagije umuntu abafite uwo mwana
ndabona nibyumba nka bingahe
nibine
kimwe bibiri bitatu bine bizaba bigenewe abanyeshuri bo mu tugari tungahe birahagije
mu gihe ibi byumba bizaba bihari birimo birunganira bire yabyikayenzi nano hepfo kuri sozi naho hari ibindi yende bindi byazakurikiraho nyuma ariko ibingibi byaba bidufashije igihe byaba bimaze kuzura
ko mwatsinze kubyubaka
nyine ni gahunda ya leta aho leta bipangiye niho dutangiriye kandi turi kubyihutisha kuko umunsi ubaye wa gatatu dutangiye amatafari ukabona igeze ku madirisha ejo tuzatangira guca amadirisha ku buryo ku wa mbere tugomba gukumena rento yayo bigakorwa kushyiraho gusakara
ni igikorwa cyiza rero
cyane twarashishimiye kandi mwarakoze rwose kumutugirira ubuvugizi
ibindi babahaye nk'ibikorwa remezo ku buryo bizabafasha ni ibihe mutarinze kujya muri Uganda
ni byinshi inabaduhaye amazi na nta mazi twagiraga
yo acigiye kingana iki muyabonye
amazi ari kumara umwaka tuyabonye umwaka urukwenda gushira twajyaga kuvoma urabona ibiyaga biri ahepfo ni muri Uganda nibyo twavomaga byuzuyemo inzoka rero urabona amazi y'ikiyaga kuyanywa rwose inzoka zari zaraturembeje ariko aho tuboneye amazi turi nta kibazo cy'inzoka kikibaho inanga tumerewe neza rwose kuvoma umugore abafite nk'akabuni k'amazi akabido agaterekaho ibishyimbo yizeye ko nibijya gukamara aravoma hariya kohereza umwana wundi ukambakamba akazana amazi
mu kibazo nabagiye mbaza abagenzi bawe kuva imigenderanire yaba mibi hagati y'u Rwanda na Uganda mwahombye iki
twahombye binini cyane ubundi mbere abantu ba hano bajyaga bajya gucinshuro iyo mu Buganda bakanyura hano ku mupaka akagenda agakora agahaha agataha ariko ubu ngubu kuko itegeko ririho kujya Uganda ni ukunyura cyane kuri dowani ku kasitamu bakabanza bagusinyira jeto yo kugira ngo wambuke ibyo rero kuba ugiye guca inshuro hano ngo banziriya cyane ubone kugaruka hano ibyo byaratudindije nta mutekano bisi twagije nk'uko bivuze dufite hagati yacu nawe
ariko numvise hari kitazashoboka kubera ko ngo mwashyingiranye ngo mufite amaraso yanyu nawe wafite amaraso yabo hano mu Rwanda
ibyo uvuga nibyo abavandimwe bacu barahahepfo noneho ubu tukagira ikibazo kujyayo wikandagira kandi ujya gusura abavandimwe bawe abakobwa bacu bashingiweyo bishwa bacu niyo bari bakagombye kuza kudusura natwe tukabasura ariko n'ugiye yagenda yikandagira rwose kubera ayo mategeko yamananiza abadushizeho
mu byifuzo byawe kugitike yumva byagenda bite ikibazo cyakemuka gite
ngewe numva twagira imigendanire myiza twahingagayo nabo bakabaza guhinga inahanga rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarima yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye.
Okay mukomeze mugira akazi keza
murakoze namwe.
Muze wowe ntabwo ufite abana biga Uganda?
Ufite abana bane.
Eh, ufite abana bangahe?
Bane. Bane biga primaire.
Uravuga amashuri abana?
Na amashuri abana.
None se ubwo bagenda gute bagaruka bate?
Kwego ko nibagenda nkuko duturenye n'ubepo. Iyo bagiye mu Uganda kugira ngo ubone batashye ni kumva buri gihe guca abana nica abana ntabwo ari cyawe.
No kuvuga ngo ubabora ubabonye?
Ngo barubabonye. Hana yepo umwana agiye. Undeka mu hotera w'umuganda akaba yamumena n'impanga kujye kurega jya kugwa kubona kuvuga ngo ni umunyarwanda nkuko tugera hari ifo bakadufunga tugenda gisoro urumva na ugiye kurega ukenyemo umwana wawe hotera undi kandi wende yakomeretsa cyane ntabwo urubanza barwakira neza kuko nkuko ingwanyu nawe ahanagwa no mudugudu dufite ubuganda bwinshi ndi kugira ubwana barenze 40
mufite abana barenze 40 bajya kwiga mu mashuri abanza.
Ni
ukuvuga ngo rero niba nkumva neza nawe iri shuri nirirangira kuzura muzabavanayo bizagenda bite?
Turabavanayo biga iwabo kuko rero urabona ikigo cy'amashuri kirimo urabona ikira ni kure kuva Uganda kubaga nko kwihambira mbese ubwo ye ni umuntu n'uburenganzira bwo kujya gutangiza umwana ahashaka kwiga ahashaka ko wagira amafaranga aje no muri Amerika kwiga ariko nk'abo abana bacu batoya iyo bari kwigira hano iwabo biratunezeza cyane.
Tuvuye kuri aya mashuri twongeye guterera akajisho ku mipaka y'ibihugu byombi mu tuyira tworoheje abaturage bambukiramo.
Umupaka ngubwo hano hepfo urabona kira kintu babumbye cumweru ubwo biraje guca uzamukura bugore yikoreye inkwi azamukura abona kure yagura munara
ndagubona
hari nabo bito cyanika hepfo aho bikaza gufata gutya ubwo musozi buri Uganda ariko inyuma ni mu rutuvu aho ariko ari butaro.
Nuvuga ngo rero urenze kino kibumbaro cy'umweru ubugeze muri Uganda.
Ubu uyu urenze gusikirije kimwe ubugeze Uganda. Noneho wabona aho ndi kugura bega urabona rero n'ufe nini. Nibwo kwari buri kubona mutero kabona ari kure ariko niho bugufi gusumba ukuntu baje kwiga no hirye.
Hirye uravuga mu Rwanda.
Uravuga mu Rwanda. Niho bugufi.
Ubu aba basaza bavuye Uganda rero.
Bavuye Uganda gutse gacuru.
Eh.
Kura dufaranga. Oya nago turabafata mu humure natwe turabatwara.
Mu humure?
Oya mu humure bavuye Uganda natwe twabatwara.
Ko bafite ubwoba. Kuva Uganda hari icyo bitwaye muze? Muraho muze?
Mwiriwe neza.
Yego.
Mwiriwe neza.
Yego.
Ubona muri mukuru
tamufite. Nothing. Muze?
Mwiriwe
se?
Mwiriwe neza.
Nge nitwa Eric bagira ubusa ndo umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika.
Yego.
Ujya wumva radio y'Ijwi rya Amerika?
Ndayumvaga.
Twabasuye rero mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba imibanire yanyu
y'Ubuganda n'u Rwanda.
N'Ubugande n'u Rwanda. Imeze ite kuri iyi saha ndakubona na Gahoro na Gakoni nk'umusaza?
Iyi saha kumbona na Gahoro na Gakoni ni imibereho mibi no gushakira inda. Ubu nene nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutwe kurarira nubwo ntatwe nzanye ariko ejo azatuma ariko aha mu Buganda. Iwanje ntatwe nifite ntawe nishoboye.
Nukuvuga ngo rero wowe kuba mwakomeza kugenderana
kuko aba nibo bantunze ngifite akabaraga bampaga agacuro bampa agacuro nkagakorera ntataha nkagaburira abana. Niyo mibereho mfite. Mu Rwanda ntabwo umuntu yashaka umuntu ngo amukorere ngo amukorere baradusuzuguraga arakurebwa ati sinamuha akazi kandi ushonje ukarinda waje guca agacuro ahandi kandi dusize mu Rwanda amafaranga
ariko ngo haraho mudashobora kurenga
kereka aho tudashobora kurenga nugiye kurira imodoka ariko ugenda cyangwa yagera mu mujyi mu tabuni iriya gisoro bakagufata bagufata bakagufunga bagufunga rero ugakurwa n'utwara ubutunzi
twara utunze ushobora kuza ukagurira sisitamu bakagufungura
ntabwo ari wowe utugurisha abasigaye ni baragurishaga bakajya kugukurayo.
Byakubayeho se?
Oya.
Byabaye ku bantu bawe?
Nta muntu wanjye byabayeho ariko abenshi bibagaho bajyaga kubavana.
Tuvuge ugeze Uganda baguha karaka ugakorera amafaranga ngahe muze?
no guhera ku siringi 4,500 kugeza kuri 5 giseli
ndakubona ukuze muzehe
ndakuze cyane
ntabwo washingiye hakurya hanga cyangwa ngo
fite umukobwa uri mu bende ndarashingiye
hirya ya Kampala
hirya ya Kampala
uwo mushingiye yo
injyanye n'umugabo we bayigenda baje kugura masambu baratura baratunganira
bagusura gute rero wowe basurute
nje ntabwo nshoboye kubasura iyo bankeneye nibo bazaga
urakoze rero muzehe na mugenzi wawe nawe muvanye hamwe
ituvanye hamwe ahubwo nta nimuramuna wanje n'ubundi
eh ni murumuna wawe
tuvanye hamwe nawe yagiye kujya ngo rero ko ya
niko muzehe nawe utashyamara amasase
jewe
je
nari ndi guhanda izo tebu kwanje wa mpingaga
eh aho hingaga Uganda ufite amasambu cyangwa urakodesha
rero akaduhingaga yababegeze hakubipa kanga hadihingaga nabo bagahinga iwacu
bonagiye gushaka ubukungu umukobwa nasabaga ararongorwa ibyo njye bimarwa n'umukene ibyo byose byabaye ibitage ayiwe umukobwa nagiye ibuganda umukobwa navuye ibuganda hehe nagusubiye ibuganda
mu kiganiro na Esther abisezerano umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kayenzi arabanza kugaragaza uko imibano y'ibihugu byombi yari yifashe itaraba mibi
ahanini wasangaga abanyarwanda kenshi bajya kwaka serivisi nyinshi mu Bugande ubuvuzi n'abana bakabatwara akajya kwiga mu Bugande kuko amashuri yari ari mu Rwanda yari kure cyane naho abangabo ku mupaka bari ariko kugeza ubu ngubu turishimye cyane amashuri ari kubaka twegereye ndibwira ku kwambera abana bazaza kwigira hangaha n'abari mu Bugande bose bari kwiyandikisha bazaza kwiga muri amashuri yegeye neza ku mupaka ikindi kugerekeranya n'ubuvuzi dufite poste de sante zimaze kuba poste de sante byiri
mu kagari kamwe
mu kagari kamwe harimo poste imwe no mu kandi kagari harimo indi poste utuno tugari ko ari tubiri dutatu tujye dufashe ku mupaka ndumva ari ikintu kishimishije cyane abanyarwanda bari kwivuza neza nta kibazo nta bakijya mu Bugande twajyaga tugira ikibazo cy'abanyarwanda bajya kubyarira iriya kuko babura guko bagera kuri centre de sante ariko ubu ubuvuzi bwarabegereye n'ikintu gishimishije cyane
nko mu kagari ka Kayenzi hateganijwe ibyumba bingahe by'amashuri bishya
ibyumba biteganyijwe ni ibyumba bine ariko bibaye byiza byakiyongera ariko ibiri kubaka ubu ngubu ni ibyumba bine by'amashuri byegereye ku mupaka
waruvuze ngo bibaye byiza byakiyongera mise numva ko bidahagize mukurikije n'ababikeneye
birahagije twebwe icyo twifuza gakindi na secondaire izahagera kandi ku bufatanye n'abaturage na leta byose numva bizakunda byose
nabonye abaturage barubaka harimo umuganda harimo ingengo y'imari ya leta bimeze bite
ingengo y'imari ya leta irimo ariko n'uruhare rw'abaturage cyane cyane ruriho kuko ikigaragara cyo abaturage hano turabyishimiye cyane umuganda uri gukorwa umunsi ku munsi urako babyishimiye bakajya ku muganda bagatema ibiti bakabizana bagayora umucanga bakawuzamura bakawugeza aho igikorwa kiri kubera
hari igihe mwihaye ku buryo bizabyarangiye
byibuze uko twebwe abaturage tubitekereza nuko mbona urugero turimo gukora ku kwezi kwa mbere tuzaba dutangiye abana bazaba batangiye gusubira mu mashuri abigaga Uganda bazaza hano hari n'irindi shuri riri primaire kurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano biye satellite numva ari ukwezi kwa mbere bizaba byarangiranye menshi
abaturage bagiye bavuga ukuntu iyo bagize za gisoro bibabera bibi bakabafata bakabafunga namwe mwagiye mubyumvaho
twabyumvishijeho dukomeza kubaganiriza tubabwira ko impamvu babafataga kanini bagendaga badaciye ku mupaka iyo ariko yigiye ku mupaka ugafata jeto tugeze mu Uganda nta kibazo twarabagira inama kuko akenshi wasangaga benshi bajya gushaka imibereho hariya ugasanga bamwe bavuye ahanga bagiye kwa muganga hariya kwivuza bakabafatirayo ariko ubu ngubu twabegereje ibikorwa ubu ndumva nta kesi yari yongera kuboneka aho twumva ngo umuturage wacu yagiyeyo ngo bamufatiyeyo bari gutanga amafaranga
nta mubare mufite wenda mu gukuba ngo hari umuturage mu kagari kanyu mudafite kubera ko yafatiye Uganda
uyu mwaka watangira nta muturage wacu twatwumva iyo kesi yamubayeho ngo ari mu Bugande bamufatiye radio kandi ndumva ari ibintu bishimishije cyane
ndabashimye ku kiganiro muhaye radio ijwi rya Amerika
urakoze nane
twongeye kumushimira Stella w'isezerano uyobora kagari ka Kayenzi muri Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse na buri wese ku ruhare yagize mu kiganiro Nshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nahanye isoreje mbifuje gukomeza kunogerwa na gahunda zacu nari Eric Bagira Ubusa naho utaha
turagushimiye Eric Bagira Ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi